Ghetto youth, ghetto child. This one is for you. Ghetto youth, ghetto child. This one is for you.
Run.
His life is a jungle. Totomta usifambo. Kesho yako naijenga leo hii. Pambania ndoto zako. Mwisho siku uko peke yako. Hakuna anayejua maumivu yako. Na zile changamoto upitazo. Ni wewe na Mungu wako tu. Palipo na imani na juhudi, najua ipo siku tu. One day sun is going to shine. One day mtoto mtatangara. Hakuna kisichowezekana mbele ya Maulana. Hakuna kisichowezekana mbele ya Maulana. Ghetto youth, keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
Ghetto youth, keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
I promise you.
Tutumta, keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
Ghetto youth, keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
King Kaka.
Keep your head up.
Na vitu zikienda chini niko chena. Niko na fake friends walikuwa na uchena. In the wilderness and I was thirsty. Does the process know we have so much trust in it? Mbogi yangu wani special. I run on discipline, sio motivation. I've lost close friends, life ni fiko. A grown man unaona machozi na triko. Unadhani unanijua, unijua vile unanijua. Thankful to God I was not promised joy. Get to bed, look at how I turned out. Don't trust like you know it runs out. Pronounce M's but those spelling B's now. Bigger shugli uchunge enemies. Kuna chess ni mkiplay checkers. You choose us Buddha not beggars.
Hakuna kisichowezekana mbele ya Maulana. Hakuna kisichowezekana mbele ya Maulana. Ghetto youth, keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
Ghetto youth, keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
I promise you.
Tutumta, keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
Ghetto youth, keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
Keep your head up.
Yo, let me tell you, man. We are proof that this works, man. Ghetto youth, keep your head up.